Godfather.
That's Cloud Beats, baby.
Hi, man.
Yo, mamacita, wake up, post. Why did you post? Me nataka ni kuposti. Sina flash ni na touch. Kwenye kochi kochi. Ama topige kwenye Vogue. Aita noga iyo. Despacito, mamito, Montana. Picha keko ila kama mbezi. Tandika, roke shengiana. Uswas ila swakinya mwezi. Wakisema unatumia fita, waweke na wao, watuonyeshe. Wakisema eti ni makeup, wapake na wao, watuonyeshe. Eti so shape, nikikodoro, wavae na wao, watuonyeshe. Mkorogo siongos nyororo, ila minta commit kwa vigo bako. Like this,
umebedeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi.
Like this,
mbona bambi.
Like this,
umebedeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi.
Like this,
mbona bambi.
Take a picture, take a
picture. Sikuwa.
Take a picture, take a
picture. Sikuwa.
You're the boy. Kwanza, umetokia poa kuna matata hapa kuna shida maratu ndo unapati Kusupenze maundwaga mashaka ukeni kere nita kupiga baoni zali ya mapacha Au mpaka kweke DP, DP nkupeleke butterfly Mississippi, CP Ete na usuri wa makeup siwa siki siki Ndo kwanza siwa sikia wa waongo Weka pozi flani pinda mgongo Tamini umwili ni sampio udongo Acha nekupe viuno flani vya mkongo
Like this, umepedeza hiyo
Like this
Umetoka chicha hiyo
Like this
Ibana safi
hiyo Like this
Mbona bambi
Like this
Umepedeza hiyo
Like this
Umetoka chicha hiyo
Like this
Ibana safi hiyo
Like this
Mbona bambi
Take